Yeah, yeah. It's gonna last. Amnoribili oni wala chinga, nikupande nishushe mafinga. Speedy gari, no ringa, zikuruke ushushe maringa. Twende mbele mbele,
mbele mbele,
na vihere here,
vihere here,
vigele gele,
vigele gele,
wala hona gere,
gere gere.
Bend down, pause. Close up, pause. Shake up, pause. Slow down, pause.
Bend down.
Basi nipe kwa kitanda,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho ho,
bend down.
Nishajipanga,
bend down.
Basi nipe za kitanga,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho ho,
bend down.
Nishajipanga. Baby washa moto, acha utoto. Tatumbili moko, wanipe joto. Baby no ukoko, leta cha moto. Tuwapige nacho, wasibe macho. Zikuruke ushushe maringa. Twende mbele mbele,
mbele mbele,
na vihere here,
vihere here,
vigele gele,
vigele gele,
wala hona gere,
gere gere.
Bend down, pause. Close up, pause. Shake up, pause. Slow down, pause.
Bend down.
Basi nipe kwa kitanda,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho, ho,
bend down.
Nishajipanga,
bend down.
Basi nipe za kitanga,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho, ho,
bend down.
Twende mbele mbele,
mbele mbele,
na vihere here,
vihere here,
vigele gele,
vigele gele,
wala hona gere,
gere gere.
Bend down, pause. Close up, pause. Shake up, pause. Slow down, pause.
Basi
nipe kwa kitanda,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho, ho,
bend down.
Nishajipanga,
bend down.
Basi nipe za kitanga,
bend down.
Uvunguni hadi kwa kitanda,
bend down.
Ho, ho,
bend down.
Nishajipanga.